dachimsafi.com.
I don't care, oh, 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 I don't care, oh. Kuvuma kwa jani, kumbe si uwezo wake jani, bali ni uwezo wa upepo ulio nyuma ya jani. Jamani kumbe ninavyo kulaga, ninavyo tembeaga, ninavyo lalaga, ninavyo amkaga. Kumbe ninavyo wazaga, ninavyo fanikiwaga. Maisha yangu ni kwa msaada. Walipozima mwanga wa tochi, wakajua wameshamaliza. Baba yangu wakaja, akanipatia mwanga wa jua. Waliponifukia kifusi, wakazani wameshamaliza. Baba katifua chini kwa chini, nikajikuta nimetokea mbali. No, 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 no. I don't care, oh, I don't care. Hata mabaya ya kija, believe it. Yone mazuri mapa,
I don't care.
Majaribu mitani,
I don't care.
Mimi wana
mwa, I don't care.
Believe
it, I don't care.
Yelele, alinikuta maskani, nikiwa na stressi kichwani. Akasema nishakamata uskani, uskani. Tulia. Nami nikajikuta na imani ambayo sikuwahi kuidhani. Nikasema nisimame kimani, kimani. Baba, walipozima mwanga wa tochi, wakajua wameshamaliza. Baba yangu wakaja, akanipatia mwanga wa jua. Waliponifukia kifusi, wakazani wameshamaliza. Baba katifua chini kwa chini, nikajikuta nimetokea mbali. No, 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 no. I don't care, oh, I don't care. Hata mabaya ya kija,
believe
it. Yone mazuri mapa,
I don't care.
Majaribu mitani, bado Mungu yuko nami.
Yeah, 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 yeah.